say my katika. Come and kizungu karoundi, what a shindo kujipizo stress na, sana, sana, kila kito iko na wakati wak, chesana mimi turushe mapandi, chini sana, sana, sana. Frile unacheza inatani, shukuru mungu maisha ni full, ni full, ni full, ni full, yeah.
Kumbuka maisha ni fupi, wacha bishana na chuki.
It's only you, who pick up your smile. Only you, who lives by yourself. Only you, who take you a mile.
A mile, a mile, a mile.
Only you,
who drive you insane.
Only you,
who make you a mess.
Only you,
who lives by the rest.
www.mp3ugandanmusic.com